You gotta fight drama with drama.
Yeah, yeah. Jay doing it. Did you fuck it? Una waka waka, si usiri nimedata. Atukinishika, mina waza tu kupakata. Nime misi joto to to to, kama natonga koko koko to. Adisi za uto to 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 to, usiku kuchaka po 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 po. Weka, 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 come close baby. Weka, natiseka, give love. Maria, 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 nakupenda Maria, uko pisi fiti Maria, nipeni wiki, kiss me, baby, kiss me, mama, kiss me, baby, please, kiss me, baby, please, kiss me, baby, please, kiss me, baby, please,
kiss me, baby, please, kiss me, baby, please, Maria.
Come to my baby room. Niko high ni nakura ndo. My baby from Ungare naro. Ukoti niko topo babarao. Baby pizi nime miss. Na siku tano sija kukisi. Hayo madimples ina lipsi. Napata gao chizi wakulis. Na kuwaga Dalila. Kama Dalila. Nikipitisha gaulimi. Masikio ni kwa chini. Napewa dozi kutwa. Mana tatu, mana changu kichwa. Kiko chatu, hizi dawa haswa. Zaki bantu, nikikosa itakuwaje. Mime misi joto, toto. Kama natonga koko, koto. Kucheza kama misondo. Tukikanda na migongo, he he he.
Weka, weka, weka. Come close, baby. Weka, natiseka. Give love, baby. Maria, Maria, Maria. Nakupenda Maria. Uko pisi fiti Maria. Nipeni wiki. Kiss me. Baby kiss me. Mama kiss me baby please. Kiss me baby please. Kiss me baby please. Kiss me baby please.
Kiss me baby please. Kiss me baby please. Maria kiss me baby please. Kiss me baby please. Maria.